pasidiko anumirwa olowendu ewanga ndabye ndabye nnyo tabaako ampita ddali nabuli gye mpita mu nguudo omubi gwe ndaba seegomba omulungi naye tabulwako ddali amulabirira bulijjo yakuguma mbeere bw'omu bwe nti ngame ne noonyezaayo ddali tutegeeragana era tusuule babiri mbuuza mu makerenda nkole mpakase mpeye bulibanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo kuguma mbeere bw'omu bwe nti abeere noonyezaayo ddaali tutegeeragana era tusuule babiri mbuuza mu makerenda nkole mpakase mpeye bulibanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo yakoma obulungi yakoma okubeera enyo n'abantu abangi bulijjo abamuganza kasitandifuna ajamu nga mumaze okukakasa nti bwange musabe mulage baganda bange maama ne taata wange nkole mpakase mpeye bulibanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo mpakase mpeye ibanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube muddembe bulijjo tusekenga naye